Inua mikono yako juu.
Thank you for your power.
Baba asante kwa uwezo wako.
That is at work today.
Ambao unatenda kazi leo.
Thank you that you are a healing Jesus.
Asante maana wewe ni Yesu aponyaye.
Touching our lives.
Unagusa maisha yetu.
In a very special way.
Katika namna ya kushangaza.
On this final night,
katika hii siku ya mwisho,
we lift up our hands.
Tunainua mikono yetu juu.
For your power,
kwa ajili ya nguvu zako,
your mercy,
kwa ajili ya huruma zako,
and your grace,
na kwa neema yako,
to be here with us,
ili uwe pamoja nasi,
in a special way,
kwa namna ya kushangaza.
Save, O Lord, many people.
Okoa watu wengi, Bwana.
Heal, O Lord.
Ponya, Bwana.
Touch every life here tonight.
Gusa kila maisha, Bwana.
Let no one leave this place the same.
Mtu yoyote asiondoke kama alivyokuja.
We thank you, Father.
Tunakushukuru Baba.
For the blessing.
Kwa baraka.
And the healing.
Na kwa uponyaji.
And the power.
Na kwa nguvu.
That is here tonight.
Ambayo iko tayari hapa.
In the name of Jesus Christ.
Kwa jina la Yesu Kristo.
And everyone said amen.
Kila mtu apige kelele, amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tonight is your night.
Usiku wa leo ndio usiku wa kwako.
God is changing your life permanently.
Mungu anabadilisha maisha yako moja kwa moja.
You may be seated if you have a seat.
Kama una mahala pa kukaa waweza kukaa.
I also want to say thank you very much to the chairman of the Central Planning Committee and the Board of Trustees.
Nataka nimshukuru sana mwenyekiti wa kamati ya utendaji na bodi ya wadhamini.
And also all the pastors who have given your support to the campaign.
Na wachungaji wote ambao wametoa msaada wako kwa ajili ya kampeni.
God bless you and thank you very much.
Mungu awabariki na nawashukuruni sana.
Tonight I'm preaching about Christ Jesus the Judge.
Leo nahubiri kwa habari Yesu Kristo hakimu.
Jesus Christ is our savior, but he's also our judge.
Yesu Kristo ni mwokozi wetu lakini pia ni hakimu wetu.
I want you to listen very carefully because I'm preaching a prophecy tonight.
Leo ninahubiri habari ya unabii, nataka uwe makini mno kuliko siku zote.
How many want to hear a prophecy?
Wangapi unataka usikie unabii? Nyosha mkono wako juu kama unataka.
Right.
Ndio.
2 Timothy chapter 4 verse 1.
Hebu angalia Timotheo wa
kwanza. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the living and the dead at his appearing and at his kingdom.
Na kuagiza mbele ya watu wote na mbele ya Yesu Kristo, yeye atakaye wahukumu walio hai na walio kufa katika ufalme wake.
Jesus Christ,
Yesu Christo,
will judge the living and the dead when he appears.
Atahukumu walio hai na walio kufa siku akitokea.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now, Jesus, do you have coins in do you use coins in Tanzania? Coins.
Yes, we use.
I want somebody to give me one of your coins.
Je, Tanzania mnatumia shilingi salafu? Nataka mnipe salafu moja wapo.
What is this?
Hii ni salafu. Hii ni salafu.
What?
200 shillings.
200.
200 shillings.
Now, what is on this side? What picture is here?
Upande wa kwanza kuna picha ya Simba. Lion.
Simba.
Yes.
Simba is here.
Kuna Simba wako hapa.
And what is on this side?
Now, picha mwingine upande ni wa mtu.
Mtu is who?
Binadam. Human.
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 Is there nobody in particular?
He is someone in particular.
Who is he? What is his name?
This is Abed Karume. Abed Karume.
Abed Karume.
Abed Karume. The former president for Zanzibar. Zanzibar former president.
Zanzibar president.
Yes.
Okay. Now, Jesus Christ.
Yesu Christo.
Is like this coin.
Yuko kama salafu hii ya shilingi 200.
When you look at it from one side,
unapoiangalia upande wa kwanza,
you see Simba.
Unaona Simba wapo.
Hey,
hey.
So you think it's only Simba. Simba, 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 Simba.
Okay, okay, ukiangalia tu Simba, 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 Simba.
But when you turn the other side,
ukigeuza upande wa pili,
you see
Abu Karume.
Karume.
Unamwona Karume.
Mr. Karume.
Karume.
Hey. Now you see kalume.
Kwa hiyo upande mwingine ni amejaa karume tele.
So you don't know, is it kalume or simba?
Sasa unachanganyikiwa, je, ni karume au ni simba?
But it is both.
Lakini ni wote.
So when you see Jesus,
unapomwona Yesu,
you see love.
Unaona upendo.
But when you turn around,
ukimgeuza hivi,
and you look at the other side,
na ukaona upande wa Yesu wa pili,
you see judgment.
Unaona hukumu tupu.
Hey. So Jesus Christ,
kwa hiyo,
you must understand who he is.
Kwa hiyo Yesu Kristo ni lazima umfahamu ni nani.
The Bible says,
Biblia inasema,
Jesus Christ is the judge.
Yesu Kristo ni hakimu.
He says, I charge you
before
God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing.
Na kuagiza mbele za Mungu atakaye wahukumu walio hai na walio kufa.
Now,
sasa,
many people do not trust human judges.
Watu wengi sana hawaamini mahakimu binadamu.
Hey! I know in a certain country,
ninajua katika nchi moja wapo fulani,
if you give the judges some money,
kama ukimpa judge kitu kidogo,
they will change it for you.
Wanaweza wakutengenezea.
I don't know if you know any country like that.
Je, mnajua nchi nyingine ambayo inafanana na hiyo? Unajua?
There are some countries.
Kuna baadhi ya nchi.
You can give the judge a television and he will make you free.
Unaweza ukamnunulia judge kutoka Mlimani City television na akakuachilia.
There are some places you can give the judge a microwave oven.
Kuna sehemu zingine unaweza kumnunulia lile jiko la umeme microwave hivi.
And it will set you free.
Na anakuachia.
Because is going to heat his food every day with it.
Kwa sababu ile microwave itampikia chakula chake kila siku anakulegezea.
Wow. But the Bible says,
lakini Biblia inasema,
in John chapter 7 and verse 24,
katika Yohana sura ya 7 na mstari wa 14,
judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.
Msihukumu kulingana na muonekano, lakini hukumu zenu na ziwe za haki.
So God is expecting righteous judgment.
Mungu anategemea hukumu za haki.
Now one day all of us are going to stand before God.
Kila mmoja wetu siku moja atasimama mbele za Mungu.
Romans chapter 2 and verse 2 says,
Warumi sura ya 2 mstari wa 2 inasema,
we are sure that the judgment of God is according to truth against them which commit such things.
Tuna hakika kwamba hukumu za Mungu ni za haki kwa wale wote watendao maovu.
Hey! God's judgment is according to truth.
Hukumu za Mungu ni sawasawa na ni za haki.
Can you imagine you are standing before God, before the judgment, and you tell God, you give him a television.
Ebu waza umesimama mbele ya hukumu za Mungu na ukamwambia naomba Mungu nikupe television uniachirie.
Do you think God will set you free?
Je, unafikiri Mungu atakuachia?
When you give him a television.
Unampa flat television.
Hey. I know some countries.
Ninajua baadhi ya nchi,
you can give the judge a goat.
Unaweza kumpa jaji mbuzi, bebelu la mbuzi.
A goat.
Bebelu la mbuzi.
And you'll be free.
Na unaachiwa kabisa.
Hey! Can you imagine standing before God?
Hebu jaribu kuwaza sasa umesimama mbele za Mungu.
And you say, oh God.
Na ukamwambia Mungu,
I'll give you two goats.
Nina mabebelu mawili ya mbuzi. Toka Kahama.
One male, one female.
Moja mbuzi jike na moja dume.
Hey, to make a kebab.
Ili Mungu akuachilie.
How do you call the meat when you roast it here?
Nyama choma.
Oh, Jesus, I give you nyama choma.
Yesu, nakupa nyama choma.
Do you think he will receive it?
Unafikiri atachukua nyama choma zile?
I don't think so.
Sidan.
Hebrews chapter 4, verse 13.
Waebrania sura ya 4 na mstari wa 13.
It says, neither is there any creature that is not manifest in his sight.
Hakuna kiumbe aliyefichika mbele zake.
But all things are naked.
Lakini vitu vyote vi uchi.
And opened unto the eyes of him with whom we have to do.
Na utupu mbele zake yeye anayejua yote.
You know, we are naked before God.
Mbele za Mungu tuko uchi.
But we are not naked before our fellow brethren.
Lakini mbele ya ndugu zetu wengine tumevaa.
So we are always arguing.
Siku zote tunajadiliana.
One day a pastor was going to prison to preach to prisoners in England.
Siku moja kule Uingereza mchungaji alikuwa anakwenda kuhubiria wafungwa.
But before he went,
lakini kabla hajaenda,
the commander of the prison called the pastor to train him before he goes to preach to the prisoners.
Yule kiongozi wa wafungwa akamwambia mchungaji, "Njoo nikupe mazoezi kwanza kabla ya kwenda kuhubiria wafungwa."
The commander of the prison in England told the pastor who was coming to preach to the prisoners, "There is number one rule you must always remember when you are going to preach to a prisoner."
Huyo kamanda wa gereza kule Uingereza akamwita mchungaji akamwambia, maelekezo utakayoyafanya ukienda kuhubiria wafungwa, jambo la kwanza ambalo lazima ufanye.
Hey, do you want to know the number one rule when you are going to preach to prisoners?
Je, lile la kwanza unataka kulifahamu unapotaka kwenda kuhubiria wafungwa? Kama sawa sema ndio.
Are you sure?
Una hakika unataka kujua namba moja?
So the commander told the pastor, the number one rule when you are going to preach to prisoners is you must know that all the prisoners will say that they haven't done anything that has brought them there.
Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ujue unapokwenda kuwahubiria wafungwa, ujue wafungwa watakwambia, mimi nimeletwa hapa gerezani sijakosea jambo lolote. Lazima ujue watasema hivyo.
Hey, hey. Lolote is what?
Hey.
Lolote.
Lolote. I have committed nothing.
Lolote.
Lolote. Any.
Lolote.
Lolote.
They brought me here by mistake.
Wamenileta hapa tu kwa kusingizia.
Every prisoner, including murderers who were caught cutting off, shooting, everybody says, me, I'm a very kind, I would never do something like that. Never. Ah, me, what?
Hata wale vibaka kabisa ambao walikamatwa wanaiba kuku na kuchinja watu watakwambia ni fitina tu imenileta hapa sijakosea chochote.
Hey,
hey.
So human beings are always arguing with God.
Wanadamu siku zote hungangana kubishana na Mungu.
But the Bible says,
Biblia inasema,
there is no creature that is not manifest in his sight. For all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do.
Hakuna kiumbe ambaye amefichika mbele za Mungu, maana viumbe vyote vi uchi na utupu kwake yeye ambaye ni hakimu wetu sote.
Hey.
Hey.
God is everywhere.
Mungu yuko kila mahali.
I said God is everywhere.
Nakwambia hivi Mungu yuko kila mahali.
In the book of Psalms,
katika kitabu cha Zaburi
139. He says, "Where shall I go from your spirit? And whither shall I flee from your presence?"
Niende wapi nijifiche na uso wako, eh Bwana, nikimbilie wapi mbele na uwepo wako?
You can never run away from God.
Huwezi kumkimbilia Bwana.
Whatever you are doing, God is looking at you.
Chochote ufanyacho, Mungu anakuona kwa macho yote.
You can argue before human beings.
Unaweza kubishana na wanadamu.
But you cannot argue to God.
Lakini kwa Mungu hutaweza ngo.
In Luke chapter 16.
Luka sura ya 16.
And verse 15.
Na mstari wa 15.
Jesus said.
Yesu akasema.
You are the people who justify yourselves before men. Always arguing. But God knows your hearts.
Ninyi ndiyo mnaojihesabia haki mbele za watu katika mabishano. Lakini Mungu ndiye Mungu wa haki.
Today,
Leo,
you may argue,
unaweza kubisha,
and shout,
na kupiga kelele,
and say they are lying,
na kusema wananisingizia.
But God,
lakini Mungu,
you cannot justify yourself before Him.
Huwezi kujihesabia haki mbele zake kabisa.
That is why it is difficult to be a leader of human beings.
Ndio maana kuongoza watu ni issue nzito. Si rahisi.
Everybody is pretending.
Kila mtu anajifanya.
And everybody's lying.
Na kila mtu muongo.
But when you come to God,
lakini ukienda mbele za Mungu,
you be silent. You can't say anything.
Huwezi kusema chochote na nyamaza kimya kama maji ya mtoni.
Yes.
Hey.
Tonight,
usiku wa leo,
I want to prophesy and warn you.
Nataka kutabiri na kukuonya.
That one day,
siku moja,
whoever you are,
haijalishi wewe nani,
you will stand before God.
Utasimama mbele za Mungu.
One day,
siku moja,
one of my church members,
mshirika wangu mmoja,
he went to the house,
akaenda nyumbani,
and his father told him,
na baba yake akamwambia,
never think that I will go to hell.
Usijifanye, usiwaze kwamba mimi siku moja nitakwenda
mbinguni. Because his father was not a believer.
Kwa sababu baba yake alikuwa hajamwamini Yesu.
And his father shouted at him,
na baba yake akamwambia,
and told him,
akamwambia,
when I die,
nikifa,
and I reach the gate of heaven.
Na nikaingia kwenye lango la mbinguni.
And I see Apostle Peter.
Na nikamwona mtume Petro yuko
at the gate.
Yuko getini.
And Peter says that I shouldn't come in.
Na Peter kaniambia eti nisiingie pale.
I will slap him.
Nitamnasa kibao kibao.
And tell him that he should rather go to hell, but as for me, I'm coming into heaven.
Na nitamwambia wewe Petro ishia kuzimu zako, mimi naingia hapo ulipo.
Hey!
Hey!
You see, you can talk with a big mouth.
Unaweza ukazungumza na kinywa kipana.
But on the day of judgment,
lakini siku ya hukumu,
you will not be talking like that.
Hautaongea hivyo tena.
One of the people,
mmoja kati ya watu,
terrorists,
magaidi,
who bombed America,
ambaye alipiga mabomu kule Marekani,
when he was taken to court,
alipopelekwa mahakamani,
he said,
akasema,
as for me, I am a terrorist.
Akasema, ukweli wenyewe mimi ni gaidi.
And I will kill more people.
Na nitaua watu wengi zaidi.
I don't care.
Sijali.
Hey.
Hey.
And he said, you will be judged.
Na akasema, utahukumiwa.
He said, I don't care.
Akasema, sijali, siangali sula.
So,
kwa hiyo,
They put him in a prison.
Wakamweka gerezani.
7 feet for life.
Wakamweka maisha yote.
7 feet by 10 feet.
Futi saba kwa kumi.
7 feet is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Futi ni kile kihatua cha kwanza moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Upana.
By 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kwa upana, kwa ulefu ni miguu moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi.
In a room.
Kwenye kachumba.
With walls.
Kana ukuta.
For life.
Akae pale milele.
He's not supposed to see any, even to eat. They pass the food through a hole.
Hataki kuonana na mtu yeyote, hata chakula chake anatupiwa kwenye katuni.
He doesn't see anybody.
Hamoni mtu yeyote miaka yote.
When he was going,
alipokwenda,
he said, I don't care.
Alikuwa anasema hata kama mkiniwea kwenye chumba kale siangalii sura ya mtu.
Hey. But
lakini
after about 7 years,
baada ya miaka 7 yuko ndani,
he said, I need to come out of here because there is nobody there.
Akasema jamani nisaidieni nitoke hapa. Maana niko peke yangu kabisa.
In America.
Kule Marekani.
Yes.
Ndio.
Seventh, no, never speak.
Usiseme ovyo ovyo.
No television.
Hakuna kuongea wala TV.
1, 2, 3, 4, 5, 6, kile
kihatua upande wa kale kagereza. Moja, bili, tatu, nne, tano, sita, saba.
Having to eat.
Hata kula.
No human being.
Hakuna mtu akumpa chakula.
He began to write.
Kuna katundu tu anatupiwa.
I need to come to court.
Anasema bwana nataka niende mahakamani.
To fight, to come out.
Akasema nikapambane ili nitoke jamani.
But when he was going.
Lakini alipokuwa anakwenda.
He said I don't care.
Akasema alisema sijali.
I'll kill people.
Nitaua watu.
You see, you may talk.
Unajua unaweza kaongea.
But on the day.
Lakini siku ikifika.
You see that it's not the same.
Utaona kwamba ujanja umekwisha.
It's not the same.
Si kama ulivyowaza.
It's not the same.
Sio sawa.
And tonight.
Usiku wa leo.
God is warning everybody.
Mungu anamuonya kila mtu.
That there is a God.
Kuna Mungu.
And he's a judge.
Na ni hakimu wa haki.
Now.
Sasa.
Most people don't know what happens when people die.
Watu wengi sana huna taarifa inakuaje baada ya kufa.
One day I was on an aeroplane from from Mali. Mali?
Siku moja nilikuwa ndani ya ndege kutokea Mali.
Flying to France.
Naelekea Ufaransa.
About 3 a.m. in the night.
Wakati wa saa 9 usiku.
They announced.
Wakatangaza.
If there is a doctor on the aeroplane, please lift up your hand.
Kama ndani ya ndege ya leo yuko daktari, tunaomba inue mkono wake juu.
Hey!
Hey!
We were sleeping.
What? Tulikuwa tumelala
saa 9. But they said, if there is a doctor, lift up your hand.
Na wakaanza kutangaza ndani ya ndege ya leo kama kuna daktari inua mkono juu.
I was a doctor and but I said no. I feel like sleeping. I cannot go.
Mimi ni
3 a.m. to go and find some sick person who is vomiting.
Mimi ni daktari lakini nikaona bwana saa 9 hii niache usingizi nikamtafute mgonjwa anayetapika.
Hey. But when they announced again, I lifted up my hand. I said, I am here.
Lakini walipotangaza mara ya pili, nikasema jamani, nipo.
They took me to a man.
Wakanipeleka kwa mtu ndani ya ndege.
The whole aeroplane was quiet.
Ndege yote imenyamaza kimya kama maji ya mtungi.
He was sitting there.
Watu wametulia, amenyamaza kimya.
And his son was sitting by him.
Na mwanae mgonjwa amesimama mbele yake.
They said, what is wrong?
Asema, kwani kuna nini?
A white man.
Mzungu.
They said after eating,
asema baada akwa alipokula tu,
my father slept.
Baba yangu akalala.
But after some time,
lakini baada ya muda,
I saw that he was not moving.
Nikaona wala hajigusi, hajitikisi.
I don't know what is happening.
Hivi nini kinaendelea? Mbona mzee hajitikisi?
When I checked,
nilipomgusa,
this one was also on the flight. He came.
Huyu ndugu yangu naye alikuwemo ndani ya ndege.
We checked.
Apogusa.
He was dead.
Alikuwa ameshafariki. Ametulia hivi.
Hey!
Hey!
Hey! After eating and drinking tea.
Baada ya kuwa amekula chakula na amekunywa chai.
He was gone.
Amerudisha namba.
I was wondering in the aeroplane.
Nilikuwa nashangaa kwenye plane.
I was wondering in the aeroplane, where is the man?
Shangaa, nini yeah. Kinaendelea?
What happened to this man?
Nini kimetokea kwa mtu
huyu? He never spoke again.
Hakuongea tena.
Where is he?
Yuko wapi?
Your father.
Baba yako yuko
wapi? Your sister.
Your mama.
Your friend.
Rafiki yako.
Those who are dead.
Wale waliokufa.
Where are they?
Wamekwenda wapi baada ya kufa?
Jesus told us.
Yesu akatuambia.
Exactly where they are.
Anasema kabisa huenda wapi baada ya kufa.
There was once a rich man like the man on the plane.
Palikuwa na mtu mmoja tajiri kama wa kwenye ndege.
He was a rich man.
Alikuwa tajiri sana.
I know.
Najua.
Maybe a millionaire.
Pengine alikuwa ni millionaire.
And the rich man was clothed in purple and fine linen.
Na alikuwa anavaa nguo za zambarau na kitani safi.
Rich people, well, this is the color.
Matajiri wanavaa kama rangi hii.
Turn around.
Kama hii rangi ya huyu jamaa huyu.
This is a color of purple, rich people's color.
Hii ndio rangi ya zambarau ya matajiri kama huyu jamaa.
Turn around.
Geuka.
Yeah.
Tajiri huyo.
The rich man in the Bible,
every
day he dressed like this.
Alikuwa anavaa hivi kila siku kama huyu jamaa.
Thank you.
Asante sana tajiri.
And he was eating chicken every day.
Na kila siku anakula kuku, kuku.
Kuku is chicken.
Kuku, eh.
And what about beef?
Nyama.
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 And pork?
Nguruwe, kitimoto.
Ah? Huh?
Kitimoto.
Kitimoto.
Eh.
Yeah. The rich man
tajiri
was eating
alikuwa anakula
every day
kila siku.
But the Bible says
Biblia inasema
there was a poor man,
kulikuwa na mtu maskini,
his name was Lazarus,
jina lake Lazaro.
And Lazarus,
na Lazaro,
had a lot of sores,
alikuwa na vidonda
on his legs,
kwenye miguu yake.
And the Bible says
Biblia inasema
that dogs came to lick his sores.
Mbwa wakaja kulamba vidonda vyake.
Every morning,
kila asubuhi,
the sores,
vidonda,
became full of blood,
vimejaa damu,
and whitish, yellowish pus.
Vidonda na usaha wa rangi ya ajabu ajabu.
And the dogs could smell it.
Na mbwa wakawa wanasikia harufu ya usaha.
So they came every day,
wanakuja mbwa kila siku,
to lick all the new blood and the new pus.
Wanaanza kulamba vidonda na kulamba huo usaha mpya.
Hey!
Hey!
And he was begging the rich man,
na alikuwa karibu na yule tajiri,
give me food.
Anaambia tajiri, naomba unipe chakula.
I beg you.
Naomba chakula.
Chicken.
Kuku, naomba.
Please.
Tafadhali nisaidie.
Bread.
Mkate.
I beg you.
Na kuomba na kusihi.
I am suffering.
Naumia sana, nisaidie ndugu yangu.
He was begging the rich man.
Alikuwa anamuomba tajiri.
The Bible says.
Biblia inasema.
He was at the gate of the rich man.
Alikuwa kwenye lango la tajiri.
Pray for food.
Anaomba chakula.
Every day.
Kila siku.
Hey. And it came to pass.
Na baadaye.
That one day.
Siku moja.
The poor man.
Maskini.
I am sure he developed fever.
Ninajua alikuwa na homa za kumtosha.
From cold.
Kutokana na baridi.
And the blood.
Na damu.
In medicine we call it septicemia.
Na kwenye medicine tunaipa septicemia.
And one day the Bible says.
Biblia inasema.
The poor man died.
Masikini akafa.
And he fell to the ground.
Na akaanguka chini.
And he was dead.
Na akafa.
But the Bible says.
Biblia inasema.
That immediately.
Baada tu.
Angels,
malaika,
angels came and surrounded him.
Malaika wakaja wakamzunguka.
Angels surrounded him.
Amezungukwa na malaika.
And escorted him.
Na wakaanza kumsindikiza.
The poor man,
maskini.
They took him to heaven.
Wakamchukua mbinguni.
The angels,
malaika.
Hallelujah!
Hallelujah! Piga kelele kwa Bwana.
Eish!
Eish!
Now the rich man,
tajiri.
He was enjoying in Dar es Salaam.
Alikuwa Dar es Salaam ana enjoy.
He was drinking.
Alikuwa anakunywa.
He was smoking.
Alikuwa anavuta sigara za kumtosha. Anavuta utafiki
train. He had a lot of girlfriends.
Na ana wasichana wengi wa kumtosha.
Wow.
Anakunywa kama hivyo. Anapuliza sigara huu, alafu anakunywa tena. Anapuliza tena afa anakunywa tena. Hey.
Tajiri. But one day,
siku moja,
the Bible says,
Biblia inasema,
that the rich man,
tajiri naye,
everybody stand up, everybody stand up.
Kila mtu hebu simama sasa.
Everybody stand up.
Kila mtu simama sasa.
Stand up please.
Kila mtu sasa simama.
Quickly.
Haraka haraka.
The Bible says,
Biblia inasema,
the rich man,
tajiri naye,
one day,
siku moja,
just like the rich man in the aeroplane,
kama tajiri wa kwenye ndege,
maybe he had a heart attack.
Pengine naye alikuwa na ugonjwa wa moyo, pengine.
Yeah. And suddenly,
ghafla,
he died.
Akafa na yeye.
But this time,
lakini leo safari
the Bible says
Biblia inasema
no angels came for him.
Hakuna malaika waliokuja kumchukua.
Hey. Instead of angels.
Badala ya malaika.
You see when there are no angels.
Unajua kama hakuna malaika.
Then demons.
Mashetani.
start to come for your life. Devils.
Mashetan.
Demonic powers.
Vibwengo.
That are in the atmosphere.
Ambavyo vinakaa angani hapa. Vinakuja.
Look at them.
Vinakuangalia.
Look at that.
Hebu vione vinakuja.
The demons.
Angalia kibwengo hiki.
Hey.
Angalia hey.
They came for kibwengo the rich man.
Kibwengo kinakuja hiki.
They came for the rich man.
Mashetani yanakuja.
They came for the rich man.
Yanakuja kumchukua tajiri.
They came for the rich man.
Yanakuja kumchukua
tajiri. And the rich man descended.
Na tajiri akaruka.
Into hell. He went down into hell.
Yuko kuzimu.
He disappeared.
Akuzimu.
He went down into fire.
Ameingia. Ameingia kwenye moto wa kuzimu.
Yeah.
Hey.
Yeah.
Hatari.
I am giving you a prophecy.
Nakupa unabii leo.
The rich man disappeared.
Mas, tajiri akatoeka.
Yeah.
Hey. Hey.
Listen carefully. No meetings, no talking.
Sikiliza kwa makini.
Hey, hey, hey.
Usizungumze ni wakati wa mkutano.
No meetings.
Hakuna mkutano mwingine zaidi ya huu.
The rich man went down into hell.
Tajiri akaenda chini kule kuzimu.
And he was tormented.
Na akateswa.
And he saw Abraham.
Na akamwona Abraham.
Far away.
Mbali.
And he shouted.
Akapiga kelele.
Father Abraham.
Baba Ibrahim.
I am tormented.
Ninateswa.
In these flames.
Katika moto huu.
I'm suffering.
Ninateseka.
I'm screaming.
Ninaumia.
Have mercy on me.
Nirehemu Baba Ibrahim.
Then he said.
Akaambiwa.
Can you please send Lazarus? Mention my name to Lazarus. Tell Lazarus that the rich man who was giving him chicken is calling him to come and bring me some water.
Anamwambia naomba baba Ibrahim naomba mwambie Lazaro aliyekuwa nyumbani kwangu nilikuwa nikimpa chicken kuku nampa mwambie anisaidie aniletee maji.
There is a place.
Kuna sehemu.
They don't ask you, can I have a glass of water?
Kuna sehemu ambayo maji hata huulizi.
There is a place.
Kuna sehemu.
Where people are begging.
Mahala ambapo watu wanaomba maji tu.
Just one drop.
Wanaomba tone moja la maji.
To cool my tongue.
Yani tone moja la maji nipoze ulimi. Nipoze ulimi wangu.
They are praying.
Wanalia wanaomba.
Send somebody.
Kuna mtu.
To cool my tongue.
Wanaomba apoze ulimi kwa tone moja.
Father Abraham said no.
Baba Ibrahim akamwambia hapana.
When you go to hell.
Ukienda motoni.
Every question you ask the answer is no.
Kila swali utakalo uliza jibu lake ni hapana. Hapana.
Ish.
Ish.
Then.
Badai.
The rich man became more evangelistic than most pastors today.
Tajiri akawa mwinjilisti wa kutosha kuliko wachungaji walivyo wainjilisti siku za leo.
Ish.
Hey,
the rich man said,
tajiri akasema,
send Lazarus. You see, rich people are used to sending somebody. Hey, you.
Unajua, matajiri washazoea kutuma watu. Anawaza na mbinguni atatuma kama alivyozoea.
So he says, send Lazarus.
Akasema, mtume Lazaro.
To go and preach to my 5 brothers in Dar es Salaam.
Aende Dar es Salaam duniani, akawahubiri ndugu zangu watano, mtume Lazaro. Matajiri wamezoea kutuma.
Ish. Otherwise they will come here.
Vinginevyo na wao watafika hapa hapa. Kwenye mateso haya.
My friend.
Ndugu zangu.
Listen to this prophecy.
Sikiliza unabii huu.
Now Abraham said.
Abraham akasema.
No.
Hapana.
No mission.
Hapana.
No evangelist.
Hakuna mwinjilisti.
Nobody is leaving heaven.
Hakuna atakayeondoka mbinguni hapa.
Because.
Kwa sababu.
There is a great gulf.
Kwa sababu kuna. Kuna mtengano mkubwa.
If I want to come here.
Kuna shimo kati yetu na
nyie. I cannot come.
Walio huko hawezi kwenda.
Those who are here.
Na walio kule.
They cannot come here.
Hawezi kuja hapa.
Eish.
Eish.
Then you know what he said?
Hakuna alisema.
He said they have the prophets.
Akasema wanao manabii.
Let them hear prophets.
Akasema wasikie manabii walio.
Today prophets are not telling people about heaven and hell.
Leo manabii wa leo hawaambii watu kuhusiana kuzimu pamoja na motoni.
Yes.
Hawaambii manabii wa leo.
Yeah. Prophets will save the 5 brothers.
Manabii wale wangewaokoa wale ndugu watano
from going to hell.
Kutoka kwenda motoni.
But today,
lakini leo,
pastors are preaching.
Wachungaji wanahubiri.
And they will not mention hell.
Na hawataji kabisa motoni.
Judgment.
Hukumu.
Listen to me, my friend. Look at my hand. God sent me to Dar es Salaam. To warn you. To prophesy to you. Jesus is coming. To charge your life. Will you be ready? Will you go to heaven? Or will you go to hell? Will you go to heaven?
Che, utakwenda mbinguni?
Or will you go to hell?
Utakwenda motoni?
Yes.
Hey.
These are the words of Jesus Christ.
Haya ndio maneno ya Yesu
Christ. It's not my story.
Sio historia yangu.
I never met Lazarus.
Mimi sijawahi kumwona Lazarus.
Jesus knew Lazarus.
Yesu alimjua Lazarus.
And Jesus knew the rich man.
Na Yesu alimjua tajiri.
And Jesus knew what happened to them.
Na Yesu alijua kilichowapata.
Tonight.
Usiku wa leo.
Where will you go?
Utakwenda wapi?
When you die.
Ukifa.
Will you go to hell?
Utakwenda motoni?
The rich man went to hell.
Tajiri alikwenda motoni.
Demons escorted him there.
Mashetani wakaenda naye.
The poor man went to heaven.
Maskini akaenda mbinguni.
Angels took him there.
Malaika wakampokea.
Tonight.
Siku leo.
God is calling you.
Mungu anakuita.
To turn away.
Kugeuka.
We have people that are half Christian, half we don't know what you
kuna
are.
Kuna watu nusu wa Kristo, nusu hawajulikani.
Yes.
Neo.
You call yourself a Christian.
Unajiita Mkristo.
But we don't know what you believe.
Hatujui unaamini nini.
Tonight.
Siku ya leo.
It's your chance.
Ni nafasi yako.
To come to God.
Kuja kwa Yesu.
To come to Jesus.
Kuja kwa Yesu.
To turn around.
Kugeuka.
And come to the cross.
Na urudi msalabani.
Jesus.
Yesu.
Is real.
Ni halisi.
And he sent me.
Amenituma.
Do you see what happened on the stage?
Unajua kinachotokea hapa madhabahuni?
It is a prophecy.
Ni unabii.
Every single person here.
Kila mtu mmoja hapa.
In 50 years from now.
Kwenye miaka 15 ijayo.
In 50 years from now.
Miaka 15 kuanzia leo.
Almost everybody here will not be alive.
Kila mtu aliyepo hapa hatakuwa hai.
Just 50 years from now.
Miaka 50 ijayo. Miaka 50.
Yeah. And what I showed you today will happen to you. Either you will go up to heaven or you go down into hell. God has only one punishment. Death.
Kifo.
Hell.
Na motoni.
Tonight.
Siku wa leo.
Look at my hand.
Angalia mkono wangu.
God
mele.
Sent me.
Mungu amenituma.
To invite you.
Kukuambia.
To come to God.
Urudi kwa Yesu.
To come to Jesus.
Urudi kwa Yesu.
To save your own life.
Ili ujiokoe maisha yako.
To turn around.
Ugeuke.
From your sins.
Kutoka dhambi zako.
From your wicked ways.
Kutoka kwenye uovu wako.
And come to God.
Na umgeukie Mungu.
And turn around.
Na ugeuke.
For Jesus Christ.
Kwa ajili ya Yesu Kristo.
How can you be saved?
Utaokolewaje?
How can you be saved?
Ufanyeje ili uokolewe?
Through the blood of Jesus.
Kupitia damu ya Yesu.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
Is the only thing.
Ndio pekee.
That can save you today.
Inaweza kukuokoa.
Nobody can save you.
Hakuna anayeweza kuokoa.
Only Jesus can
Yesu
save
peke.
You. How many want to receive Jesus today? How many want Jesus to save you today? If you want Jesus to save you, lift your hands quickly. Lift your hand quickly. And say this prayer. Lord Jesus, I can't hear you. Lord Jesus,
Lord Jesus.
Thank you for tonight. Please forgive me for all my sins. Tonight,
tonight,
I humble myself
before the cross
of Jesus Christ. Oh God, I am a dirty sinner. I am a sinner. Forgive me. Wash me. With the blood of Jesus. Tonight. I open my heart. Come into my heart. Lord Jesus. I don't want to go to hell. Like the rich man. I want to go to heaven. Please accept me. Please wash me. With the blood of Jesus, please write my name in the book of life. Tonight, I receive Jesus
as my Savior and my Master. Now lift your finger like this, one finger. Say after me, Satan. Listen carefully. In the name of Jesus, I bind you. I curse you. I reject you. From tonight, I belong to Jesus. Thank you, Lord, for saving me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for saving me. Now lift your two hands. Your two hands like this. With your book, everything, quickly. Lift your two hands with your book. Say, Jesus, from tonight, I am your child. Jesus, from tonight, I am your follower. For the rest of my life, I will follow you. I will serve you. Thank you, Lord, for saving me tonight.
Sema kwa sauti kubwa zaidi, sema mpendwa Bwana Yesu. Ninajinyenyekeza msalabani kwako. Ninakuomba unisamehe. Dhambi zangu zote. Ufute jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Leo ninamkataa shetani na mambo yake yote. Ninamchagua Yesu aingie ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani. Kuzimu sitakwenda. Na kwenda mbinguni. Sitakwenda motoni. Kama yule tajiri, namchagua Yesu.
Yes.
Namchagua Yesu.
Yes.
Namchagua Yesu.
Yes.
Ongeza sauti, namchagua Yesu. Namchagua Yesu. Inua kidole chako juu sasa. Sema shetani, na kuagiza leo kwa damu ya Yesu. Huna nguvu juu yangu tena. Achia maisha yangu. Achia biashara yangu. Achia kazi yangu. Kuanzia leo, nimekukataa. Nimechagua Yesu maisha yangu yote. Kwa furaha, hebu inua mikono yako miwili juu sasa. Mikono yako miwili, funga hewani mikono yako miwili pamoja na kitabu chako. Unasema namchagua Yesu. Namchagua Yesu. Namchagua Yesu. Funga mikono miwili kwa nguvu zaidi. Namchagua Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu.
Hallelujah.
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 Now I want to pray for Dar es Salaam. I want to pray for the city of Dar es Salaam.
Mimi nataka niombe mji wa Dar es Salaam.
And for Tanzania.
Na kwa ajili ya Tanzania.
Lift your hands up.
Hebu inua mikono yako juu niombe.
Father, I pray for this city.
Baba naombea mji huu.
And this nation.
Na taifa hili.
Show mercy.
Onyesha huruma zako.
To the city.
Kwa mji.
To your churches.
Kwa makanisa yako.
To your people.
Kwa watu wako.
Advance the cause of Christ.
Ninaomba nguvu ya msalaba isonge mbele.
In this nation.
Katika taifa hili.
Let Christ reign over this nation.
Yesu na atawale juu ya taifa hili.
Let the heavens be opened.
Na mbingu ifunguke.
And the blessing of the Holy Spirit come upon this
na baraka
nation.
Ya Roho Mtakatifu inyeshe hapa.
The blessing of the Holy Spirit
na baraka ya Roho Mtakatifu
be given to this nation.
Ianze kwenye taifa hili.
Revive your church.
Liamshe kanisa lako.
Show mercy to your pastors.
Onekana huruma kwa wachungaji.
Make a change, O God.
Uwabadilishe Bwana.
That we have never seen before.
Ambayo hatujawahi kuiona tena.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
The Savior of the world.
Mwokozi wa ulimwengu.
I release the blessing of God.
Ninaachia baraka ya Mungu
into the city.
As kwa mji huu.
In Jesus' name.
Katika jina la Yesu.
We block all wickedness.
Tunazuia uovu wote.
All terror.
Magaidi wote.
All curses.
Matatizo yote.
Are blocked in Jesus'
name. Tumewazuia kwa jina la Yesu.
Amen.
Sema amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now I want to pray for any problem that you have tonight. If you are not well in your body, put your hand right now. Where is the sickness? Where is the sickness? Put your hand there now.
Or
even if it is a problem that is not a sickness, and you cannot put your hand there, put your hand on your heart. Something is happening right now. Let us pray by the power of God. Jesus.
Yesu.
Jesus.
Yesu.
Send your mighty power.
Achilia uweza wako mkuu.
Into the midst of the congregation.
Katikati ya kusanyiko lako hili.
In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu.
I release chains.
Ninaachia. Vunja minyororo.
I said I release chains.
Ninavunja minyororo.
You are released from chains.
Naachia.
Now,
sasa hivi,
you are released.
Umeachiwa.
I set you free.
Ninakuweka huru sasa.
From every walking curse in your life.
Kila laana inayotenda kazi maishani kwako.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu Kristo.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Receive your deliverance.
Pokea uhuru wako.
And your healing.
Na uponyaji wako.
And your solution.
Na ufumbuzi wako.
By power.
Kwa nguvu.
Power against power.
Nguvu kinyume na nguvu.
Power against power.
Ninaachia nguvu kinyume cha nguvu.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Receive it now.
Achia na pokea sasa.
Receive it now.
Pokea sasa.
Something is happening. Something is happening now.
Kuna jambo inatokea sasa.
Check it.
Chukua, chukua.
Receive it.
Pokea, pokea.
It's happening.
Pokea, inatokea.
It's flowing.
Inatokea.
Power.
Nguvu, uweza.
Jesus.
Yesu.
Thank you.
Yesu, asante.
We arrest the spirit of death.
Tunafunga roho ya kifo.
We arrest the spirit of the curse.
Tunafunga roho ya laana.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Receive your healing.
Pokea uponyaji wako sasa.
Receive your deliverance.
Pokea ufunguliwa.
Anybody that is falling down, screaming, bring them to me in the front here.
Mtu yoyote aliyeanguka chini anapiga kelele, mbebeni mumlete mbele hapa.
Quickly, quickly.
Mtu yoyote anayepiga kelele, mbebeni mleteni hapa mbele. Haraka, haraka.
Something is happening.
Jambo linatendeka hapa sasa.
Check yourself right now.
Hebu jiangalie sasa.
Wherever your sickness
is. Popote pale ugonjwa wako ulipo.
Wherever your sickness is.
Popote palipo na ugonjwa.
God is touching you there.
Mungu amepagusa pale.
You couldn't see.
Ulikuwa huwezi kuona.
God is opening your eyes.
Mungu amefungua macho yako.
You couldn't hear.
Ulikuwa huwezi kusikia.
God is opening your ears.
Mungu amefungua masikio yako.
Somebody here, you had a heart problem.
Ulikuwa na tatizo la moyo.
Diabetes.
Au kisukari.
You are being healed.
Umeponywa sasa.
You could not have a child.
Hukuwa na wakati pata mtoto.
Next year.
Mwaka ujao.
November.
Mwezi wa 11
and also December.
Au mwezi wa 12
January.
Au January.
You give birth.
Utazaa mtoto.
Receive it.
Pokea.
Receive it.
Pokea.
Receive it.
Pokea.
I prophesy babies.
Ninatabiri.
I prophesy children.
Ninatabiri watoto.
I break the curse of barrenness.
Ninavunja laana ya utasa.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Receive your miracle.
Pokea muujiza wako.
Receive your healing.
Pokea uponyaji wako.
Power.
Nguvu.
Against the power of the enemy.
Kinyume na nguvu za adui.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Now lift your hand, everybody.
Inua sasa kila mtu mikono juu.
Thank God right now, quickly.
Anza kumshukuru Mungu.
Something is happening.
Kila mtu anza kumshukuru Mungu. Jambo yatendeka. Anza kumshukuru Mungu.
You are the Lord. You are the Lord.
Wewe ni Bwana.
You love me. You are the Lord. Thank you for many wonderful miracles you have done right now.
Baba, asante kwa miujiza mikubwa umetenda tayari.
Right now, right now.
Sasa hivi, sasa hivi.
Check yourself.
Hebu jiangalie sasa.
Somebody had a swelling.
Kuna mtu alikuwa na uvimbe.
A mass.
Uvimbe.
It has disappeared.
Umeshatoweka sasa hivi.
Receive it now.
Pokea uponyaji wako sasa.
Eyes are opening right now.
Mungu anakufungua sasa.
Miracles are taking place.
Miujiza inatendeka sasa.
In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu.
Now anybody who has been harassed by the devil.
Mtu yeyote amesumbuliwa na mashetani.
Put your hand on your head right now.
Kama unasumbuliwa na mashetani au majini.
I want to pray for you.
Weka mkono wako kichwani kwako sasa.
Father,
Baba,
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
I break demonic harassment.
Ninavunja vurugu ya mapepo.
I break demonic harassment.
Ninavunja vurugu ya kishetani.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Kalakusa kashaka.
Look at it. Rekabandolo koposata.
Look at it.
Mwangalia huyu. Mwangalia huyu.
Break.
Navunja.
Break.
Vunja.
Break.
Vunja.
Now.
Funja now.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Satan, I bind you.
Shetani na kufunga.
Cast you out.
Toka nje.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Be free right now.
Uachiwe sasa.
Be free right now.
Uwe huru, uwe huru.
Be free right now.
Uwe huru kwa jina la Yesu. Reka baraba sontoloko shatetepe. Beria makapatata.
Demonic powers are broken.
Mamlaka za giza.
Depressions.
Kugandamizwa. Lana.
Madness.
Uchawi.
Curses.
Kichaa lana.
Break it tonight.
Vunja kwa jina la Yesu.
Jesus name.
Kwa jina la Yesu.
Be free.
Uwe huru.
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 Receive it now.
Kwa jina la
Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Lift your hand and thank God.
Inua mikono yako tena tena.
Right now.
Sasa hivi inua mikono yako.
Whatever you couldn't do before.
Fanya jambo ambalo hukuweza kufanya hapo zamani.
Do it now.
Fanya sasa hivi.
Jambo
lolote ambalo ulikuwa huwezi kufanya, fanya sasa.
If God has healed you.
Kama Mungu amekuponya.
Wherever you are.
Popote pale ulipo.
If God has done something for
kama
you.
Kama unajisikia Mungu amekuponya.
Come to the front here.
Hebu njoo haraka upande wa kulia
huko. Come to the front here.
Kama unajisikia umeponywa, njoo haraka, kimbia haraka. Wahi, wahi. Njoo.
Come.
Njoo.
Come.
Kama unaona umeponywa, njoo haraka huko mbele. Njoo, njoo. Njoo.
If God has done something for you.
Kama Mungu amekufanyia jambo.
Come.
Njoo, njoo.
I want to pray for you.
Nataka kukuombea sasa.
God has healed you.
Kama Mungu amekuponya.
Your breast lump has disappeared.
Uvimbe wako umetoweka.
Your eyes are open.
Tayari macho yako yamefunguka.
You couldn't walk.
Ukuweza kutembea.
Now you can walk.
Sasa unaweza kutembea.
You had a fever.
Ulikuwa na homa.
The fever is gone.
Homa imetoweka.
You had a pain.
Ulikuwa na maumivu.
The pain is gone.
Maumivu yametoka.
Whatever God has done for
chochote
you.
Chochote ambacho Mungu amekufanyia.
Come quickly.
Hebu kimbia haraka haraka.
Tonight is the last night.
Usiku wa leo ni usiku wa mwisho.
If God has touched you.
Kama Mungu amekugusa.
Come all the way.
Njoo kimbia haraka.
Right now.
Njoo, njoo, njoo.
Tunakuabudu, tunakusifu, mfalme wa amani. Oh, tunakuabudu, Bwana, 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 Bwana. Tunakuabudu. Tunakusifu, mfalme wa amani. Oh, tunakuabudu. Oh, nani, 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 nani kama wewe, nani kama wewe, nani kama wewe. Oh, hakuna kama wewe. Nani, nani, oh.
Wherever you are, wherever you are, if God has touched you.
Kama Mungu amekugusa,
come quickly.
Kama Mungu amekugusa, umepona, njoo haraka haraka.
We are not closed. Nobody should leave.
Usiondoke, hatujafunga bado, usiondoke.
I am going to pray the final prayer for everybody.
Ninataka kuomba maombi ya mwisho kwa ajili ya kila mtu, usiondoke.
Blessing.
Baraka ya mwisho usiiache.
Wherever you are.
Popote pale ulipo.
If God has healed you, come.
Kama Mungu amekuponya, njoo mbele.
Nani, 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 nani kama wewe, nani kama wewe, nani kama wewe, hakuna kama wewe. Inua mikono tuimbe, aye, ufalme wako ni wa milele. Ufalme wako, ufalme wako ni wa milele. Ufalme wako ni wa milele. Oh yeah.
Let me pray for you. Father, thank you for your power. I pray, I send angels to the houses of your people. When they go back home, the curse is broken.
Lana zimevunjwa zote.
The curse is broken.
Lana zimevunjwa zote.
When they go to their houses,
wakienda nyumbani kwao,
the enemy will bow.
Adui lazima ainame chini.
The enemy will bow.
Adui ameinama chini.
Thank you for healing.
Asante kwa uponyaji.
Thank you for more healing.
Asante kwa uponyaji zaidi.
Thank you for the blessing.
Kwa asante kwa ajili ya baraka.
We superimpose the blessing.
Tunazimimina baraka juu yako sasa.
Over the curse.
Juu ya lana.
Over the evil.
Juu ya ubaya wote.
We superimpose the blessing.
Tunaweka baraka sasa.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Now lift your hand and start praying.
Ebu inua mikono yako anza kuomba sasa.
Pray.
Anza kuomba, anza kuomba.
Pray.
Anza kuomba sasa, anza kuomba. Anza kuomba. Anza kuomba.
Upendo wa ajabu. Upendo wa ajabu. Upendo ni mkuu, upendo wa ajabu. Oh, upendo wa Yesu wa kipekee. Upendo ni mkuu, upendo wa ajabu. Upendo wa ajabu. Upendo wa ajabu. Upendo wa Yesu wa kipekee. Upendo ni mkuu, upendo wa ajabu.
Evangelists, amazing miracles here in Dar es Salaam. This lady has had breast lumps. When you were praying, you mentioned breast lumps disappearing. For 2 years, she's had breast lumps. And she had surgery earlier on. But after the surgery,
lakini baada ya operation,
more lumps appeared.
Ikatokea uvimbe mwingine.
She came tonight.
Amekuja leo usiku.
Obviously having the lumps.
Akiwa na huo uvimbe.
When you finish praying,
ulipomaliza kuomba,
she checked.
Akaangalia.
Evangelist.
Mwinjilisti.
The lumps have disappeared.
Yaani uvimbe umetoweka kabisa.
She's crying. She cannot believe it.
hawezi kuamini hata yeye.
Is it true, my dear?
Je, ni kweli? Ni kweli?
Yes, ni kweli.
Ni kweli. Yes, it's true.
Ni kweli.
It's true, ni kweli.
Has God done something for you?
Je, Mungu amekufanyia lolote? Amekufanyia nini?
Mungu amenitendea maajabu.
God has done amazing things.
Mungu ametoka, nimejishika zaidi ya mara tatu.
He has done amazing things.
He's a healing Jesus.
Pigi ya kelele Bwana Yesu.
Yesu mponyaji. Yesu mponyaji. Anakuponya kwa jina la Yesu.
Now, how many of you would like me to pray for you for a financial miracle as well tonight?
Wangapi kati yenu mnataka niwaombe muujiza wa kupata pesa? Nyosha mkono juu kama unataka.
Remind me, I'm going to do that in a few minutes.
Nikumbushe mwishoni nitafanya hivyo.
An evangelist, these are two friends who came.
Hawa ni marafiki wawili.
She also had a breast abscess.
Alikuwa na yeye na uvimbe kwenye ziwa.
Which disappeared on the first day of this campaign.
Ambayo nao ulitoweka siku ya kwanza.
On the first day she came. And the breast abscess vanished.
Wow.
Yes.
This one also had a breast abscess. How do you know it was an abscess?
She mentioned it. That was an abscess.
Is she breastfeeding?
Were you breastfeeding?
Yes.
Wow. Bishop.
Yeah.
What's the problem?
Ananyonyesha. She's moving from behind. Unanyonyesha? Unanyonyesha binti? Yes, I'm breastfeeding.
And the breast abscess is gone.
Na umetoweka uvimbe?
Umetoweka.
It has gone completely.
Wow.
On the first night.
Breast tumor. Breast abscess is a type of breast tumor.
And she had
two breast matiti healings.
Ni uponyaji kwenye maziwa. Matiti healing. Uponyaji kwenye maziwa. Yes, matiti.
Wow. Shango na vigelegele. 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 Shango na vigelegele.
What is happening?
Nini kimetokea?
Evangelist, there is a lot of joy here.
Kuna furaha ya ajabu hapa.
He was bedridden for 5 years.
Alikuwa kitandani kwa miaka mitano.
He only had to lay in bed.
Yeye ni kulala tu.
Evangelist, after prayer,
baada ya maombi mwinjilisti,
for the first time in 5 years,
kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitano,
he threw away this,
ametupa hili gongo lake,
and began walking.
Na akaanza kutembea.
This is husband and wife.
Husband and wife.
Yuko na mkewe.
They look alike. Husband and wife.
Wako mume na mke.
For the first time he's walking.
Kwa mara ya kwanza ametembea huyu baba. Wanatembea. Wanatembea.
Yes.
Wow, wanatembea.
He's looking for somebody.
Je, unatafuta mtu?
What do you have to say, sir?
Unataka kusema nini mzee? Mzee unasemaje? Unasemaje mzee?
I'm healed. I have nothing to say. It is only to praise the Lord.
Sina la kusema na msifu Bwana tu.
I have nothing to say, only to praise the Lord.
Sina cha kusema na mtukuza Bwana tu.
Wow.
Wow.
Lift your hand and say, praise the Lord.
Ebu inua mikono yako, piga kelele, useme Bwana asifiwe.
Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Ruka, ruka, ruka. Shangwa na vigele, gele. Shangwa na vigele, gele. Shangwa na vigele. Take his out, 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 take his out.
Doctor, what is happening?
Evangelist, these are multiple surgical scars.
Mkono wake una makovu mengi sana ya operation.
From operations she had from
broken bones. She had an accident and broke several bones around the elbow joint.
Wow.
Last year, she has not been able to move this hand this way. Tonight, see what the power of God has done.
No pain.
Are you excited tonight?
Je, unafuraha?
So much.
Why are you so excited?
Kwa nini unafurahi sana?
God has made a miracle to me.
Mungu amenitendea muujiza.
The Lord has made a miracle to you.
Mungu amekutendea muujiza.
I don't feel any pain.
Si usiki maumivu yoyote.
Any pain.
Where did you have this accident?
Ulipata wapi ajali hii?
May.
Yeah.
Mwezi wa 5 mwaka jana.
Your hand was broken.
Yes.
Mkono ulivunjika.
Wow, and all this was
three
operation.
Times.
Ulivunjika mara tatu.
All the two bones were broken three times.
Mifupa yote miwili ivunjika mara mbili.
But now,
ila sasa niko sawa kabisa.
God.
Niko sawa na mshukuru Bwana niko sawa kabisa.
And lost her
sight. Alikuwa huyu na kisukari.
For 4.5 years, evangelist.
Kwa miaka minne na nusu ana kisukari.
But now she's seeing.
Lakini namuona.
She lost her sight. She couldn't see.
Alikuwa haoni kwa sababu ya kisukari.
But now she's seeing, evangelist.
Lakini sasa anaona.
Blood pressure. She was attacked by the blood pressure.
Can you see?
Je, unaona?
What is he doing?
Unaona, anafanya nini?
What is he doing?
Unapunga mkono. Unapunga mkono.
What? How many?
Unaona ngapi hizo?
How many?
One.
Moja.
One. How many?
Five.
Tano.
Five. She could not see.
Alikuwa haoni.
Can you see my face?
Je, unaona uso wangu?
Yes.
Ndiyo.
What do I look like?
Naonekana kama nini? Naonekanaje?
You are a white man.
A white man.
Wewe ni kama mzungu vile.
She says, I am a white man.
Anasema mimi ni kama mzungu.
How do you say white man in Swahili?
Mzungu, mzungu.
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 Sema mzungu.
Mzungu.
Sema mzungu. Sema mzungu. Sema mzungu. Sema mzungu. Zunguka, 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 zunguka.
Jesus is opening the eyes of the blind here.
Yesu anafungua macho ya vipofu hapa leo.
Are you excited? Are you happy?
Je, unafuraha sana mama?
Yes.
Yes, ndio.
Why?
Kwa nini unafuraha?
Because Jesus healed me.
Yesu ameniponya na furaha. Yesu ameniponya.
What has Jesus done for you?
Yesu amefanyia nini?
He has healed me.
Ameniponya.
In Swahili.
Ebu ongea kwa Kiswahili.
What has he done to your eyes?
Yesu amefanya nini kwenye macho yako?
Amenifungua macho yangu, nilikuwa kipofu sioni.
I was blind and now I see.
I was blind and now I see.
Shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele, shangwe na vigelegele. Chesa, Balisa Stepo, Balisa Stepo, Balisa Stepo, Tulia, Chesa, 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 Chesa.
Wow,
wow.
Father, thank you for your great mercy.
Baba, nakushukuru kwa huruma zako.
In Jesus' name.
Kwa jina
la Yesu. How many will be happy if you couldn't see and now you can see?
Wangapi wanaweza kufurahi kama ulikuwa huoni na sasa unaona wangapi?
Ruka kimasai. Ruka kimasai. Ruka kimasai. Ruka kimasai. Ruka kimasai.
I want to do one thing. I want to pray for your financial miracle.
Nataka niombe muujiza wako wa kifedha, nikuombe muujiza wa fedha.
Listen, listen. Shh.
Sikiriza.
Some years ago,
miaka mingi iliyopita,
God told me,
Mungu akaniambia,
when I want to help somebody financially,
ninapotaka kumsaidia mtu kifedha,
I should make the person sow a seed.
Lazima mtu huyo apande mbegu.
And pray over the seed.
Na hiyo mbegu aliyopanda iombewe.
God will bless the seed.
Ili kwamba Mungu abariki mbegu hiyo.
That is all I can do.
Hiyo ndiyo naweza kufanya.
Do you understand what I'm saying?
Je, unanielewa ninachosema?
So although you have taken your offering,
ingawa tumeshatoa sadaka,
I am going to take a special seed.
Ninataka nichukue
your financial miracle.
Nataka nichukue mbegu ya muujiza wako wa kifedha.
And I'm going to place a bucket.
Mimi naweka vyombo hivi hapa mbele. Mbele hapa.
And this one is I'm going to put it here for the people on the stage.
Na hili hapa.
Now listen.
Nitawawekea hao madhabahuni.
Listen, are you listening?
Je, unanisikia?
I cannot hear you.
Sikusikii, kama unanisikia sema ndio.
Every seed you sow is going to take Healing Jesus Crusade from Dar es Salaam to Bujumbura in Burundi.
Kila mbegu utakayoipanda leo itafanya kampeni hii toke Dar es Salaam iende mpaka Bujumbura, Burundi.
About 1500 kilometers petrol fuel.
Ni kama kilomita 1500 yajae mafuta petroli.
I want you to sow a seed to buy fuel to take the convoy all the way to Burundi.
Nataka wewe uchukue fedha yako upande mbegu ili uweze kusafirisha msafara huu paka Burundi Bujumbura.
God is going to give fuel to you for your life is going to go very far in the name of Jesus.
Wewe ukiweka mafuta kwa ajili ya msafara na Mungu wewe atakuwekea mafuta wewe ya kwenda mbali kimaisha uendako.
If you want to buy petrol for any truck, you can say, I want to buy 5 gallons, 10 gallons, I want to fill your tank. We receive it.
Kama unataka kuyawekea magari yetu mafuta, unaweza kunyosha mkono ukasema, mimi nitalijaza gari mafuta lita 50 au 100 au kadhaa.
It is a blessing for you.
Ni baraka kwa ajili yako.
And whilst we are doing the miracles, you come to the front and put your offering, your seed into the special bucket.
Tunapokuwa tunaendelea na miujiza, utakuja mbele, kuna madumu hapa, utaweka fedha yako ambayo ni mbegu yako.
Tonight is the last night.
Usiku wa leo ni usiku wa mwisho.
And give your very best.
Na toa ulichonacho hakika
this
hakika.
This is a prophetic offering.
Hili ni utoaji wa kinabii.
With a prophetic blessing.
Na baraka yake ni ya kinabii pia.
Lift your offering up, everybody.
Ebu sasa chukua sadaka yako uinue juu mkono wako.
Something special for God tonight.
Ebu chukua kitu maalum kwa ajili ya Bwana.
Send petrol, fuel, energy, life into every life that sows a seed tonight.
Mungu ataweka mafuta, nguvu, baraka, mwelekeo kwa kila mtu utakaye panda mbegu kwa ajili ya huduma hii.
In Jesus' name.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Amen.
If God touches you, you can come to the front. This one is for the people on the stage.
Kama Mungu amekugusa, unaleta hapa mbele kuweka kwenye dumu lako. Hii ni kwa ajili ya watu walio madhabahuni hapa.
Doctor, what is happening here?
For 7 years, this woman has had to wear a belt to stabilize her spine.
Wow.
Because she has had a problem with her spine.
Wow.
She came yesterday wearing the belt, and the pain she had in the spine totally disappeared yesterday.
Wow.
But she said she was going to go home, remove the belt, use today.
Check
today without the belt. She did that, and the pain she had many, many years has totally vanished. There is no pain anymore.
Huyu mama alikuwa anavaa mkanda kiunoni kwa ajili ya kutegemeza uti wake wa mgongo. Na leo alikuwa amekuja na mkanda wake akitegemea atakwenda kuvua nyumbani. Lakini leo baada ya maombi, maumivu yametoweka kabisa, kabisa, kabisa.
Are you happy tonight?
Je, una furaha mama?
I'm very happy.
Very happy.
Nina furaha sana.
Extremely happy.
Na furaha sana.
Why?
Kwa nini una furaha?
Because I was living in pain.
A lot of pain.
A lot of pain. Apart from my back pain, I have atelectasis. I have pulmonary embolism. I have asthma. And I have arthritis. So I was really existing and not living. I just started living yesterday by the grace of God.
Yesterday you started living. This lady had atelectasis, pulmonary embolism, asthma, arthritis, and spondylosis of the spine. And yesterday she started living. God touched her.
Mungu akamgusa.
She went home to check.
Akaenda nyumbani
kuangalia. To confirm.
Amekuja kuhakikisha.
What a healing Jesus.
Yesu anaponya kwa ajabu sana.
Thank you Lord in Jesus.
Mponyaji. Yesu mponyaji. Anakuponya kwa jina la Yesu.
There's power here.
Power here, evangelist.
Kuna nguvu hapa.
For 1 year,
kwa mwaka mzima,
this woman has been lying in bed.
Why?
Because she says all over her body there was pain.
Mwili mzima ana maumivu.
She couldn't bend. She couldn't sit.
Wala
she was just lying down.
Alikuwa amelala tu.
Her son brought her here.
Wow.
Mwanae wa kiume amemleta hapa.
Evangelist, after the prayer,
baada ya maombi,
she's okay.
Amepona kabisa.
And she's even walking.
Na anatembea.
Walk, let's see, walk.
Hebu tuone anavyotembea. Eh, huyo. Huyo.
Huyo. Usemeni Bwana.
She couldn't bend. That's what she's doing.
She couldn't do.
She couldn't bend.
What is your name?
Ni jina lako ni nani mama?
Naitwa Safira.
Unaitwa nani?
Safira.
Naitwa Safira.
Ndio.
Do you believe in Jesus?
Unamwamini Yesu?
Ndiyo.
Yes, I do.
Since when do you believe in Jesus?
Tangu lini umemwamini Yesu mama?
Nimemwamini Yesu tangia usichana wangu sijaolewa.
Since I was young, before I got married.
Okay. Thank you Lord for your power in Jesus.
Asante Bwana kwa nguvu zako kwa jina la
Yesu. Hallelujah. Give the Lord a clap of
praise. Inua mikono useme ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana.
Swellings are vanishing tonight. Swellings, tell us.
I had a swelling under my arm here.
Swelling under your
arm.
Yes,
and it caused me pain. I remember the last time I had it. They had to do like a minor surgery for it. And I had to pay my money for it. It was really bad. But when you started praying for us and you said if you have swellings, if you're suffering from anything, any kind of pain, any sort of situation that you're facing, I remember I just prayed to God that he could see me because it's not been a long time since I had it. It's just 3 days. But after that, it's not here anymore.
It's gone.
Yeah.
Swelling's gone.
Uvimbe umetoweka.
Wow. Doctor, what is this?
It's an acute lymphadenitis. Lymphadenitis. Okay. Yes. Lymph enlargement from an inflammation. Painful. Yes.
Yesu mponyaji anakuponya kwa jina la Yesu.
We are not close. I'm going to pray the last prayer, please. If God touches you, come to the front, please. Be careful there, the security. Don't come, go back.
Go back.
Don't come near the offering basket. Choristers, go back, step back. If you
tafadhali.
Want to give your offering, come and put it here.
Come on,
please, over there, go back.
Nyuma hapo, rudi nyuma kidogo.
What is happening?
Evangelist, God is solving women's problems tonight. She's not the only one, another one also behind me. For 10 years, evangelist, she's not seen a period.
No period.
No period for 10 years. She's not pregnant.
For 10 years.
Not bleeding. Yesterday, after the prayer, she started feeling like her menses was coming. Went home, came today. Today, it started flowing. She's gone to check. She's gone to check, evangelist. The same applies where four months, she also started coming today. She's so yesterday, she's gone to church.
10 years.
10 years, evangelist.
Siku zake kwa miaka kumi hajapata siku zake kabisa. Lakini baada ya maombi, amekwenda nyumbani, ameanza kupata siku zake kama kawaida.
10 years.
10 years.
10 years. Miaka kumi. hajapata siku zake.
Doctor, what is this called?
Daktari, inaitwaje hii?
It's called amenorrhea.
Amenorrhea.
Yes, from many causes.
Amenorrhea.
Inaitwa amenorrhea.
Jesus, thank you for healing. Amen.
Thank you, Lord.
Asante kwa kumponya.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Wahambanati. Oh, wahambanati. Oh, wahambanati. Si
Evangelist, this woman could not bend from severe backache.
What is it called?
Spondylosis of the lumbar spine.
Wow.
Yes.
It's called spondylosis.
Inaitwa spondylosis ya lumbar 1.
Wow. Bend over.
Inama.
Spondylosis is healed.
Spondylosis.
Are you surprised? Are you surprised?
Je, unashangaa, umeshangaa?
Nashukuru Mungu wa kupona kwa
kuponya leo. I thank God so much. I am healed.
Wow.
Nilikuwa siwezi kabisa kuinama.
I was unable to bend completely.
Tembea kwa nguvu.
Even walking, I could hardly do.
Wow. Thank you, Lord. In Jesus.
Asante, Bwana.
Thank you, Lord, in the name of Jesus. I'm going to pray for the last prayer. Just sow your seed and then we are closing with the last prayer.
Evangelist, bleeding for 5 months continuously, consistently, evangelist. Yesterday, after your prayer, the bleeding stopped. Until today, no bleeding.
No bleeding. No bleeding,
evangelist. Kwa miezi minne, bila kukoma. Baada ya maombi, damu imekata yote.
No bleeding for 10 years and then start bleeding. Bleeding continued for 5 months and stop bleeding.
That is, she's crying.
Oh, Analia.
Thank you, Lord, in Jesus' name.
Asante Bwana kwa jina la Yesu.
Evangelist, this is an asthmatic patient. Previously, she's used this every day. She came here. Is she healed tonight? Is
yes.
She healed tonight? Thank you, Lord, in the name of Jesus.
Watch out. Olivia.
Evangelist had an accident, motorbike accident for 12 years. Has been tied to this. She can't move. She can't take a step. She can't do anything with others. This is the first time in 12 years, evangelist, that she's standing without the crutches and is also taking steps. It's a miracle.
Wow.
It is a miracle.
Hallelujah. Thank you, Lord, in the name of Jesus. Strength in the name of the Lord.
Pick.
The narrow street. To see.
Evangelist, a woman who was tied to this is walking, but she's feeling shy.
There
is a lady who has this, but she says she's feeling shy. So thank God. Clap for Jesus. He has healed her.
Alikuwa na magongo hayo anatembelea, leo amepona.
Severe abdominal pain healed tonight by the power of God.
Ameponywa na nguvu za Mungu. Tumbo lilikuwa linauma
sana. Pain in the that seat,
the side of the body. And something's moving in the head for 10 years, evangelist.
Jesus.
After prayer, she's free.
Kuna vitu vinatembea kwenye mwili wake baada ya maombi vimetoka.
Ovarian disease healed.
Ovarian disease,
yes.
And it comes in the name of the Lord. There is.
She's been vomiting for 2 weeks, evangelist.
Vomiting?
Yes. Stomach.
Alikuwa anatapika kwa
wiki mbili. All the pain has disappeared after prayer.
Leo imekoma.
Doctor, what causes vomiting for 2 weeks?
Nini kinasababisha kutapika?
Sometimes electrolyte imbalances, hormonal imbalances, uremia, sometimes also gastric from the esophageal, yes, gastric obstruction strictures of the esophagus.
Kinachosababisha kutapika wakati mwingine ni hormonal imbalance. Hormone has ya balance kwenye mwili na gas tumboni.
No hormone, electrolyte.
Electrolyte, hormone imbalance. Iron has ya balance kwenye mwili.
Electrolyte is different from hormone.
You say the hormone imbalance, right?
No.
Electrolyte imbalance. Pamoja na gastritis tumboni. Yes, tumboni.
Bishop Fatima wants to be a doctor.
evangelist diabetic for 18 years had wee-wee troubles.
Amekuwa ana kisukali kwa miaka mingi.
What are the wee-wee troubles?
She says that she has a lot of pain in here and the wee-wee difficulty in coming. Evangelist, after prayer, I made her go to wee-wee.
You sent her to wee-wee?
I sent her to wee-wee. And she did.
Wow. Maumivu mengi na alikuwa hapati haja ndogo.
Is the wee-wee coming?
Je, anapata, unapata haja ndogo sasa? Yes, yes, I do.
Wow. Doctor, what causes no wee-wee to come?
Ni kitu gani kinachosababisha mkojo usitoke?
It's not coming. It can be due to uterine strictures, bladder, acute renal failure, bladder incontinence, which can also sometimes lead to blockage. So that, yes, dribbling also can happen. And you have
thank
all,
you, Lord.
Failure, failure,
For 6 years.
Alikuwa hawezi kuchuchumaa.
From pain in the right hip.
Alikuwa na maumivu makubwa sana.
What is that called?
Likely to be right hip dislocation or osteoarthritis of the right hip.
Inawekana kwenye nyonga ya mkono wa kulia kulikuwa pamepinda.
Severe pain.
Alikuwa na maumivu makali.
This is a medical doctor. I brought him a specialist to explain the miracles.
Huyu bwana anayeongelea hapa ni daktari.
For 6 years.
Wa binadamu amekuja hapa kwa ajili ya kuelezea.
Tell us what happened tonight.
Kimekupata nini mama?
I was here since Tuesday. I came Tuesday, Wednesday, Thursday, and today. But today after the prayer, I tried to stoop down, and I could. I couldn't stoop down. I just used the toilet where I can sit or a bucket. But now I can stoop down.
Nilikuwa siwezi kabisa kuchuchuma. Baada ya maombi sasa na kuchuchuma kabisa.
Tuesday, Wednesday, Thursday.
Jesus. She came Tuesday, she came Wednesday, she came Thursday, but tonight.
Evangelist diagnosed with fibroids since 2000 for 18 years. Said the stomach was very dense, very
wow.
And now, Evangelist, look at that. Soft. Very soft. She's feeling no pain.
When the fibroid is big, you can feel it in the stomach like a baby.
Ndio, alikuwa na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi unaitwa fibroid. Ukiwa mkubwa unakuwa kama mtoto.
As you touch your stomach, you can feel it.
Ukigusa tumbo utaugusa uvimbe.
That's why she's what she's explaining.
Ndio maana alijua.
Beautiful.
A similar miracle.
There is strength.
A lower abdominal mass also
healed. A mass?
Yes.
Where was what happened under?
Kulikuwa na uvimbe mahali.
Namshukuru Mungu.
I thank God.
Shukuru Mungu sana.
I thank God.
Nilikuwa na moyo. Unanienda mbio, unaniuma siku zote hizi.
My heart was running so fast. Leo imekuaje sasa? And the mass has disappeared. It was in my womb. It had disappeared.
It's gone.
Mass has disappeared. God is good.
There is strength.
And her issues, Evangelist. She felt so angry. But after you prayed, it just left her.
Ana hasira ya kufa mtu. Ulipoomba tu, hasira ikamtoka.
Just a carpenter.
Just a carpenter.
7 year pain at the back. Also healed tonight.
Maumivu ya miaka saba mgongoni nayo yametoweka.
Many need to give him praise.
Abdominal swelling for 3 years vanished.
Alikuwa na uvimbe miaka mitatu nao umetoweka.
Where was the swelling?
Uvimbe ulikuwa sehemu gani kaka? It was in my womb.
One of short.
It's gone.
Umeshatoweka. It's gone.
Shukuru Mungu. How do you say shukuru Mungu?
Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu.
Mshukuru Mungu.
Unamshukuru Mungu? Yes.
In the name of the Lord, for there is strength in the name of
Receive your healing in the name of Jesus.
In the name of the Lord.
Receive your healing.
Kwa jina la Yesu.
And when my plans are falling through,
receive your touch. When there's nothing left to do,
and when my strength is nearly gone,
when there's nothing,
when there's nothing left to do,
but just to depend.
I just depend on you
and the power, oh,
and the power
your
of your name.
Receive your touch.
And as we call upon your name,
Jesus,
receive your healing,
your strength. Through witness to show.
Oh yes, Jesus.
Yes,
we
yes.
can know the Master's plan. We can explore the Master's eyes. When we come in the name of the Lord, there is strength in the name of the Lord.
There's power.
And there is Spirit and His love, let Him fill your
let
heart,
fill your heart.
Satisfy your soul.
Oh yes.
Oh, let Him have the things that hold you, and the Spirit, like a dove, will descend upon your
oh, yes.
life and make you.
What a wonder you are, Jesus.